abatyo kabira ki
mundeke
nawo bandiki
simanyi
tukuwe ku kyokulya
sagala
tugambe kikuluma
kiryoke wala gwe njagala mutima gwe mpulira biroto gwe ndaba mu patre ya bulu munonya simulaba andese mupanga mupewe kunta obwongo bwesibye
galayira mulinya lya Allah ne waliba nendaira mulinya lya Allah sirye kuba
tolie kuba nendaira mulinya lya Allah sirie kuba
relax back.